LG Swag Music.
Nigga 46, if you ever got Goku, go to Kana Mac X, Tigo Mac Billy, Tim Sparks, Tim Chush, Achan, Billy Billy.
Cash Records Production.
Slowly moving out.
It's your shapa.
Gun panel speak.
Gun panel beat.
SB Sparks.
Smoke Zambia.
Na futi twapane na deo kef kala kachane. Pala batu pela banji soku ila fumaka. Achani mwema hasela zilaka laka. Ate kwa shana kunenu kema muli bachikata. Chila unu kwa la fuwaisha kwa wana manama. Laka life yuko chinda kwa gafina fina. Umu chinji kulizi ufana kwa rikene. Na chulimbo na chilila jufu lile kwa na bene. Nefu maka maka.
Smoke Zambia.
Dine fumaka maka.
Yeah, nitu shapa.
Dine fumaka maka.
Ipano liampela shie makumuluku. Yako wina panwe sonde. Hello lenkonka muma nofunya paka ututu. Ngani mfuti wenka kutomte. Mona matumba mfayo kufimfya. Plus chobu shitimba shikana kapimfya. Tuwavana welo futi tukavana bo. Tuwadishi baba fimbo kupusta na vanabo. Ndika cheka chimwela na maka. Yano kema hasedazi mwanga. Shabunanga ni bigene ninshi mwangaka. Mfuaya majipi na kaka.
Na futi twapane na deo kef kala kachane. Palo batu pela banji soku ila fumaka. Achani mwema hasela zilaka laka. Ate kwa shana kunenu kema muli bachikata. Chila munu kwa la fuwaisha kwa wana manama. Laka life yuko chinda kwa gafina fina. Umu chinji kulizi ufana kwa ritele. Na chulimbo na chilila jufu lile kwa na bene. Nefu maka maka.
Zinefu maka maka.
Zinefu maka maka.
Slowly moving on.
Dine fumaka maka.
SB Sparks.
Dine fumaka maka.
Mbuki laga chelu. Na chomba ni kumolu. Mfushi lati lati la kushe goba na kulu. Ipalu twari fuala. Tete ndene leka pala. Mdendu weka weka. Lemo semu na wakwana. Anika lingele. Bine zunga pembeleni. Dine fumaka maka. Bloko sana ba iseni. Wa iseni kwezi. Kema wala tatina. Streets asalas. Nemi been a fake friend, see Chakuno, Emunabo. Bad cat, pull a yadi jama, Mamunabo. Kun lipa town, Tikona, Kunabanabo. The Samba Samba nigga foot the six, Emalevo. Na futi twapane na deo kef kala kachane. Palo batu pela banji soku ila fumaka. Achani mwema hasela zilaka laka. Ate kwa shana kunenu kema muli bachikata. Chila munu kwa la fuwaisha kwa wana manama. Laka life yuko chinda kwa gafina fina. Umu chinji kulizi ufana kwa rikele. Na chulimbo na chilila jufu lile kwa na bene. Nefu maka maka. Dinefu maka maka. Papa Conley, support you in a big money, want a poet. Nigga 46, and she be back a go to Kana Mac X, Tigo Macaville, Slim Dad, KFK, Achan, Fairy Fairy, Ella Chosen Care, Managers MG, Sitoro, Sam G's Bash G, Flux Pandora, Timu Chush, Timu Sparks, Achan.